Integration yang ku koyti heya da sodma ya wali bali dersi ay degmada din sor eka walka baya. Yo da no goba fagare ea lanka qib ya datka dan yarte e degmada din sora. Maamulka degmada din sora o degrashin kan qib ya ya datkunga. Ya wali ba usa gobta kalla hadalay warbaahinta uso na faafayin ku biya. Degdun rashin ki yo meli ya ku koyti ya.
In arati, shara ee so garti, bulshadi tabale esneed ee reer din sora. qayb yar oo kamida oo indhoolayaal ah oo naaga dumar tacbaaniin ah yaa ilaahay fadligiisa maanta inaan raashiinka annagoo maamulka degmada diinsoor ah dhugaasyadii beelaha iyo saraakiishii ciidamada annagoo ah waxay noo suuragashay in aan maanta dadkan raashiinkii naloogu soo dhiibay ummaddii aan mas-uulka ka ahayn ilaahu markhaati ka ahow siday tahay inaan u gaarsiinayno inaad naba daawataanaan rabnaa khaasatan hay-adda sodma mahad gaaran ku celinaynaa maxamuul macalinow adiga iyo tiimkaaga
se sharafle ayaa ambiini maysan ku codsadaan ahayni raashin sharafle bulshada deertu oo laka noolaado oo masaakiinta laka samata biyo ani isan sadan ka dhagsi badan hanin deersiidan
hay-adda sabna oo maalinka masiibooyinka iyo cad kasta oo ku shaqo leh in ayna soo gaarto raashin barbilla way noo tahay diisor meel mudan waaye in maxaa dhihi jiray wax badan loo qabto
dhiniga kale dadka danyarte ah iyo weliba dhiniga kiisho un kuma hadnagana deeqda raashinka oo iyo hadirsidiya hay-adda sodma
hay-adda sodma oo nageeka raashin ninshaanti nasiibi maasha allah awalan ilaahay mahad isku leh thaniyan hay-adda sodma dowladda federaalka nintiirsiti oo ninshaanti maasha allah raashinka ninshaantika mahadsanta magaalada eed iyo eed yaa maaragtaa xaaladii qaribanta eeda xaaladii aan kunta eeda maaragnaad iyo baahantaala di ilaahay ehre insha allahu tacaala may codsi e basadaane mahad celinka bacda in hanin ziyaadiyo magaaladii walmale roob male raashin male walmale suuq male walaala male beese mataal rafaadayaala aragtayada in maaragnaad hadii ilaahay erro dadaal dheeraadan inay suubiyo
diinsoor iyaka noolna wada baahanayne geeka eeda maxadhanka hayna sokorta saliida
si kastaba ahaato deeqdun iyo weliba hay-adda sodma iyo hadeersidaya degmada diinsoora iyo weliba qayb ku eta dadaaladii iyo wada hay-adda oo iyo deeqdun raashinka iyo kadeersiday ay taha deegaana iyo degmooyin horleh